Kaniti kili tonolo fakutaha mwala sicha basesa ma Spanish hapo kakusasa na chwana. Mia nizibi haiba jimu wa utuase. Oh, usuliku ngamanzu ya kurekoda. Nisana nizene rekodiwezeo kwa tasabao peli sisi nye nisama Spanish. Neso pezi fani hane nilikuanu ni mzu wale gasi. Mini livezi pina inya niyani yene bani opeli langa. Kono oh, kamone ni late lazani. Miba anabani kau fela chwale, bahu lile, nibanyezo. Na utuanga kubwa na kanako ninako. Mine nike na mwaha lika kusasa na oo. Nikuwa na Joseph, yomu niyani. Michwale, siyezi zese si wikuna. Mine nili hata vila huru, faku mubona. Michwale, nina nili nzwi lili ngu, ileni kuna kubwa ya ma Spanish. Kana mutabela kuli utwa? Hallelujah!
I'll never forget the word of trying to get a deaf woman to hear me one time.
Ani nakulibala lizulani. Ninilika kweza musali wa shushu kunyutwa za zelingu. Chwe ni kona kubulela se kakufusa. Mwabona. Kono kakunde mwone nizibira nerikuli. Oiga. Kinitieo. Aku ni utwe. Utwa. Oiga. Nichwale musike malibala. Gloria. Adios. Kibunde fela.
Oh, I've had the opportunity to be down in the capital.
Oh, nenina nikolo yakuba mamule nengi Mexico City. Wambola nipo na kwani. Kamone nivezi hata vile. Nina nanku nenili mwa Finland ya Samulaho. Hane nilikwani. Mikamita lini upulisanga. Hane ni ambola kumusa linyana wamu finish. Vani isa kwa sivaka kone babiza kuli Betania. Na haka ufela ina ni upulu ayo. Ni kana mutu wali watalilingata. Nisiteleza hulu kusani. Kana mautu hande kuchwa nifo. Musali yomu nyinyani yo. Na alimutu yala teha yomu nyinyani. Kono ni naswa nasina anda. Na atabela kubulela hulu. Mimu toloki wa musali. Na abule ya kapi iluli. Mimu toloki nasa abule ya kapi iluli. Kamana abatila kuli. Abulele. Mina ayema nisipate osahaye. Sisifubela. Miali. Nina nivuwa na micha akwani kwa Babilona.
But you know. I've noticed. That all the birds all sing.
Kono mwaziba. Nile mweleku likaufela linyuwa nikaufela liopela nga masikuwa. Linja lihula nga masikuwa. Mbutu tu lilila nga masikuwa. Nikomoka kulikivu tata manyi bobu liniru na niyaku licholo. Kono mutu ni mutu waluna, unaana kulimushobo wa waluna ukaba mushobo wa millennium. Kani itifaya. Kono luna baba mwezimo ya oke nile, yani kiniti. Kakuliluna ni mushobo walihalimu. Luna ni mzu wale roo, niluna moka kusasa na chwana. Chaziba watu to, yazo kwa Washington. Na alumela uwelekile mwata saba tompehi, vakita alizoo kamba baba silezi. Batompehi basu pile, nimu aziba mwoni kutuela nga kuyema faa, hiyo nafaka talafa. Kubulela ni muna ya cholo inza inzi mamula waka. Kono upa kibuwa hae kamita, neli bobu ipitezi lulikuni. Misu uluhana, na alumela kuli, neli wa Lutheran, haiba hani skali bala. Ikana ya haba katolika kamba Lutheran. Lutheran. Mina ize kuli uka, sisi ni kako hova mwata satende mamuko pano wa Pentekota. Miki hayema, mafelelezo hayema kuya kwa katala. Miana ize chwalo, mulena ata haona faani ni kutuwa mfuyola huu. Kuli, na asepa ukona kubula yaka mishobo Yesu pire shutana. Miali, na alikile ulimungi, na osika beleka. Miape, alika umungi, na osika beleka. Minizi wakuli wako na kubula yasi Spanishi mkawoswa na sinamina kaufela. Mumu kona kubulelela. Kachwalo, kiha lika kaufela yona. Mine isika vileka. Mimu wabona, mwazi wakana, mulimu neli yomu ndia huu. Na hati weche tumuka, nukumufamushu huu, wana asika alikakali. Ali, wabileka, yeo kiniti. Na asipa chwalo kona moku kabila kwa nekuledi ngui. Ikupuzo ze ngata, ninanizona za kileke inyani kwani. Na alumea chwalo. Oh, nilibezikuli ika iani. Inezibu sewa kwanu. Mukaufini mkwa kwa watonto. Mina upula choro. Na kuna kupula kali nzula mkwa kwa watonto. Kwenye kubanga keleke ya Spanish apostolic kwa ni. Nenibula ya nibomuli sana. Sese sikaba sivaka. Sese ndesa kubani ancha fasa. Sivaka kisesi tuna. Keleke ye ncha. Batu babandi. Kachoro na sepa kulitaba ye. Ikaza maile la niancha fazo za zelilingu. Nolapi leleseo. Ukena nikuba niancha fazo. Chole na sepa kima kutelo. Asine lunani kwa ni kwa keleke. Ni upula hane niemi mwapa telo, nize nienda mezi falapa. Kukambama nikishe tumuka, mwami kwa kwa. Kakuli kakuzua kwa ni, fana kwa yabusihu. Kaniti, melibu nde, woni skali wala. Mini nani, ni piho, yaba sizana baba nyanyani. Likalibe ni mizu wale, wane bazule mubano. Mine balika kuopela kulumela fela. Mine basika lizusa hande maziba. Nibabule akuli. Mwasi bakasa kuli kulumela fela. Nibakona kuopela kuli. Yoni believe. Mwabona. Mina opula Rebecca mwana kamusizana. Sarah. Minitengi babule akuli. Tate amu opele. Kuliza katiapa kakalikani. Kani kukavela mwanyani. Mwasi bakasa kubule Spanish. Nibakona kubule alinzulani kuli. Basizana baspina. Basizana babanyani baspina chiba opela. Kulumela fela.
Well, I remember they
kulukile, na upula, nivalatilezi mkopano. Anchafazo ne inanibona. Mise valatila mkopano, kuyo fita mane ni kwa alikamba, lawiko. Miina, mtoenye ni yato nitaba kwa pilu, anelusile California. Mzuale moro, miina. Ni mzuale brown. Wanakwani kwa mlene. Mihane ni ile kwani. Mwamu ya uwani busi uwani. Banana baani nebaemi kwani inze baopera kuli wa kutokomela mukile mayutwa muhala lizazi nimiruti wa kutokomela linakozengata mwalina haza kwani fapila libaka zali ndwa zali kangi zali fasi kulika kutisali ngusala kresti ni upula bashimani vani nivasizana inze baopera pina yani kuna wa kutokomela muhala lizazi nimiruti wa kutokomela ni mwatengi. Kachwalo, yani hivi Yesu sumezoetu na kituso. Kukopana ni mwini sana omi na umunde. Mikita avoku wenakuli keleke ya pila. Mimu na nimu ya ho omu tuna umunde oku anu. Kaufela bainzi. Sibaka sisi tuna sakuguru kia walimota. Kisibaka saluli mwama zo wa mwaya oke nile. Haiba lukona fela kumweza kuli asibone. Niku zibakuli mbiza ancha fazo. Yena na alumela ukarufa ilingi.
Now, tonight, we're at Brother Outlaw's church, the Jesus
Chwale, usiku wakachenu, luka wafakeleke ya mzuale Outlaw, keleke ya Jesus name. Kwani kwani kuleli ngu, ni mzuale Outlaw na rumela mwa kikeleke ya apostolic niyora. Na sepa uvizanga fela juzo la hae, yuna keleke kuli Jesus name. Na sepa yena kiwa tumelo ya apostola. Mikachwalo, ulukila kubakuwa ni usi uwa kachenu. Michwale, alubuleli kwa keleke ya Spanish, chwale. Amuzuele kwa teni kwani. Kakuli, muina fasi waka, samusebezu wa mina. Michwale, kukaba muko pano, omutuna wabana wa si kreste wa pisimisi, kukala labuni. Kasamu lao lisebele zolima na ofela za likeleke zenu, labuni. Mikuko pana kwa, wakaba niva buleli, baba ipitezi. Mikachwalo, Oral Roberts ni muzuale omungwe wa Methodist. Yasa zo piliswa. Mi, babule akuliena, kimu buleli, ya mata ahulu. Mina asepa luli, muka ikula kukopana kwa teni. Mimi na banana, baba nyanyani. Bana ni mkopano kwani, wabanana baba nyanyani hapi. Sina muzuale asa zo zibisa. Nina ni bana, baka kwani, chwale. Bako na kuikutulasi. Mikachwalo chwale, mutahe. Luka atavila, kubani mina. Mulena amifu yole kaufela mina.
And now I want to turn in the Bible and read some of his blessed word. And I've chosen this morning
Michwale nibata kukwalula mwa bibele nikubala amangwe amanzu yafu yozu ya hai. Mini ketileka kusasa na uo fana konyana fela anilatiku mibulukana kwetele. Palonyana milingu yazona ifumane ya mwa 1 Samuel. Ye mwifumane ya mwa Isaya. Mini tabela kubala mwa Isaya pili. Mini kana mwateleza hande kaufu ya mina. Mwala mama mikrofoni ya abonala kubala ipiteza ulukuna. Anizibiku likingi. Mwoto hande ndi kwa busekafo. Muna ule mazo wa mina. Kihande, kihande.
Now, I'm just a teeny bit hoarse. Of course, that's from
Chwale,
speaking
ni
kutoa
kusila alinzu nyana fa. Luli kuta ile kakubule la hulu. Nisina hane nilikuwanu, ni mizu wale ya Spanish ye. Kali limo zeli shumi kaze silezi. Na abona muendikili limo zeli shumi kaze silezi kamba zeli shumi kaze suku. Kuluki, nivire ni kuta zaku zwa unafani. Kachwalo, nini katezi luli. Nali, nini katezi nitengi. Kono ni sazura pili, kamu hawa mulimu.
Now, let's turn to Isaiah 40. The 40th chapter of Isaiah.
Chwale, haluko ule ni Isaiah 40. Kauhanyo ya 40. Ya Isaiah. Ni kauhanyo ya 1. Kamba kauhanyo ya 3. Ya 1 Samuel. Ni halunze lusulili wakazeo. Za kubala kwa linzu. Nitabela chwale kuri. Wini ya miseli toza luna. Fana kwenye na katapelo.
Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege of standing in this lovely sanctuary that's dedicated to God and
His work. And as we know that your servants have stood behind this Misina haluzi baku ni batanga ba hao, waemi kwa mulao wa kwa pili kwanu, kamba katala lina kuzengata. Mikabu pilo, wabu ipile kwa sebelezo ya hao.
And this morning brings back memories of a revival that was just starting.
Nikuli se kakusasa na uo, sitisali kupuzo za kale, li kupuzo za nchafazo, nene sazo kala. Kamo yao kenile ono tile fafasi mamufuta waliseli lelituna. Sina sita samulio. Milagule yakuli, lingusa lilukila kunyanga nisalifasi. Michwale kachenu, zaani seliza kale. Lingusa litumbuzi mulilo, kaba na watuna. Kasamula wa wakulibona. Sina Oral Roberts, Nitome Osborne, Nitome Hicks, ni waba ngewangata. Minikami sebezi ya rubele ya moho, nivona lingusa halibe ile mililo ya nchafazo, mwana haka ufela, mwata sali halima. Yalingusa la Pentekote, kase lufabu itumelo nitumbo kuwena, oho mulimu ya mata. Michwale kachenu, lulapila kuli, ulukse lipilu zaruri, kaku itukse za kungelwa kukutuna, kukae za hala, chwanungufa, lalumea. Mihai bali pilu zaruna, hali yo mabu itukiso wasani, kamba wasika kaufela, seo ulu ulukezi, lualapila, uluswa lebu fosibaruna, ni uka ulela kulu naka chenu, kali nzula hao. Kuyola mulisa na wakereke ye, madiko ni bayona, basepahali nikereke kaufela, bamembala. Kuyola siku ata sabao peli sisi niyani se, nimulizi wa piano, wao peli, waka ufela, wafuyole bona, baba kena mamu nyako wasiba kase. Haba ye, bali baba chinchize, na kukaufela, ukaufinya na kuwe na kufita mwane bainezi na kueba kena. Hakuwa ala vendati, miseo sibe chualo, ni haiba kakusasa na chuana. Kakuliwa kupa kalivizo la Jesu. Amen. Chwale, lusiku luhele mwabuka ya Isaya. Kauhanyo ya 40. Lubala chwana.
Comfort ye, my people, saith God.
Amuti sepilu ya sija basaka. Kubule la mulimu. Mubule le Jerusalema zeko lisa pilu ya hae. Mimushaye le kuye nakuli. Ndiwa ya hae ifelile, kumulatu wa hae uswa lezwi. Kakuli wa muhezi habeli, mwali zoho la mulena, kusesilikana niliviza hae. Hinzi la ya huwele za mwali ala upa, muluki selinzi la za mulena, musunga miseli kululu la mulimu, walu na mwali uwa. Musindika ufela ukayu mbewa. Mihai lili rundu, mika rundu, mika ululuwa. Zeko pami, mika otololwa. Mima tulungundu, haka patamiswa. Mika anyayamulena, ikawona hala. Mina maka ufila, ikawona hamoho. Kakuli mulo muamulena, kisobu lezi. Chwale mwavuka ya Samuele, 1 Samuele, kawanyu ya 3. Nivata kubala ya 1, ya 2, niti mana ya
19.
Mwanana yena Samuel, naanza sebeleza mulena fapila Eli. Nilinzi la mulena nilitoko hala mwama za ziani. Mpono nilisa hati siku bateni.
And it came to pass at the time when Eli was laid down in his place. And his eyes began to wax
ni kwatoeza hala kakuli kana kweo Eli nalobezi basi bakasa hai nimetoa hai na sound kuli na pale wa kuona lambi ya mulimu neskati makale matempele ya mulimu mone inzi alika ya mulimu ni Samuel na salobezi kuli mule na aviza mikia alaba kina yo.
The 19th verse, and Samuel grew and the Lord was with him, and he
did let none of his words fall to the ground. Mina sala telise simwi salitaba fafasi.
Oh, that would be enough text that we could speak on here for a month. And we could draw much context from this glorious text. But this morning, We realize that where we're speaking from in the scriptures,
it
said there was no open vision in the days of Samuel.
Lipono nelisa atisiku batengi, mamazazi Samuel. Kaba kaleo, kokusina pono, yona bibere ize, vatuvashwa.
We must have a vision.
Nulukira kuba nipono. Milipono litanga kwa maprofita. Mikilinzu la mulena, lelibulelo anga kubona.
And we find out that Eli was not a prophet. Eli was a priest. And he was getting old. And his eyes
were going to him.
He could not see
around. He was a heavy man. And he had left the work of the Lord.
That's something like it is of today. I think the church, the organization, and denominations,
misani kisika sisi swana sina mosi bezika chenu na sepa kereke tutengo niliko pano vile mwasi mufana kwetelele nilikala kuitibala ni mosi bezwa mulena usiyala usaezwi
the word of truth because the church in itself has become dim sight
lonali nzulani ti kakuli kereke kuyona inosi. Seivile ya pale wa kubona, niluto kwa kachenu linzula mulimu, kwa mbola mwa laluna, kulukuti saa.
And see, Eli had laid down and his eyesight was failing. He was a priest and
they had no open vision from the Lord. Minimeto wa hae na pale wa kupunya, yena na limu prista, mine basina pono yenezwa kumulena, nivuto kuivavutu na bwani. Mimu limu usepize kukopana nizeto kwa ala zahoya. Kimwaiziza anga kamita.
And we need the voice of God today to meet the need of the hour. Amen. Meet the time that we're living in.
Niluto kwa linzula mulimu kachenu, kukopana nizeto kwa ala zahola. Kukopana ninako yelupila kuyona. Ni asamula wa mano isepisa, wakona kuina kakusepa kuli, ukavu lukasepiso ya hai. Yani kona sepo yeo murumeli anani kumuhupi wa hai. Ya kuli na asepisize kukopana nizeto kwa hala.
And today, one reason that the church is in the condition that it's in is because there is
Mika chenu,
nivaka
ililingwi leo kereke ivezi mamufuta ilikuona. Kika kulikuna ni manzu ya manga atahulu. Manzu wa manga atahulu asili aliyanganisa kereke kuzwa kwa linzula mulimu. Kufitela haku kakanyi wakamba, wabanga atawaka utuwa linzula mulimu. Ni hane likavu lela, wanamuha labu na luli.
They perhaps wouldn't even understand it, because it would be a foreign thing to them.
Mane muendea wakoni ni hai bakuli utisisa. Kakuli neika basika, sabwe ngikubona. Laiti ngila hulufa manzwi, aliza zilabona.
And if we notice in our scripture reading that the voice
ni hai balule muha mwali ngolo laluna leluba lile lili linzula mulimu neli labwengi kubona nikutahile kanzila ya ni hape kachenu kuli linzula mulimu kune ni manzu amanga tahulu ama ngwi.
And then if God promised he would give us that, and if other voices are contrary to the voice of God, it must be the voice of our enemy.
Haiba manzu ya mangwi, alwa nisana nilinzula mulimu.
To confuse,
fohe iluke la kubali nzwi lasi la saluna.
That we would not understand the voice of God.
Kuli lusike lwa utwisa linzula mulimu, halibulela.
And we noticed it was something similar to that.
Milule muha, kuli, nelinto yengwi, Yesu wana niyani ka Eli, nika Samuel. Kono Eli, alimuona fani kuli, nelimulimu. Mika niti, neli, nelinye fulo ku Eli.
Because the voice of God speaking to Samuel had told him about Eli's wrongdoing.
Kakuli ku Samuel. Nelimubulezi kabumaswe wa Eli. Kakuli nana ni wana bahaye. Mine bayi kungera masherenge. Mi Mininama kuzwa kwa linubu. Tabaya line siende. Mine bazali kaze kosalile. Zelwani sana nilinzula mulimu. Ni Samuel na nani? Sikafela sio Samuel na kuna kuweza. Nilikubulela kaswane. Mina alia itibe zinyana kwa kuweza cholo. Kakuline silwani sa. Sivaka luli sona sana rumezu kuhulela mateng. Eli. Mini matempele. Kono Eli ali. Hakubulele. Mabona?
And he told him exactly what was going to happen. That Samuel or
Eli was finished kuli Samuel, kamba lizazila Eli, nese lifelile. Kakuba muprista. Kakuli mulimu nasa abulezikale. Ni mulimu na aruma limu salahaye, kasa mwele mprofita. Yana ape piremu kwa oi pitezi. Unehilwa kumule na kuzwa kwa wanana. Mulimu na ambozi kuyena, liza alifira mwana. Mina muluki seza msewezi ono sali kwa pi. Mina kwa ya Eli, nese iya kwa kufela.
There is so many voices in the earth today that it is absolutely a hard thing.
Kunani manzwi amangata hulu mwalifasika chenu. Yeo kani tiki nto ye tata. Kakuli, likusufaza linzulabu mulimu.
There is so many intellectual voices, great voices, a mighty man who are intellectual that in their intellectual conditions even shake the nation.
Kunani manzwi amangata hulu abutu. Manzu wa matuna, abana wa tuna, wabali wabutu. Akuli, mamu inelo wabutu wabone. Mane azu kuzalinaha. Hakibatu wabusi umulimu mifela. Konu wazu kuzalinaha. Watisali kopano ze tuna amoho. Mikopano emi tuna, yebu heha.
And a person would be a bit confused. It's enough to confuse them. Of how that these things go on. And prosper.
Mimi mtu wako na kulyangana nyana. Selia huru kwa kubaliyanganisa. Kamo likaze lieza halela nizakoni. Mikuna ni manzu akuli. Akuli bananuhe. Nivaize likaze. Militisako linzula mulimu. Livewe kwa mula wako siwa kasisimu. Lona linzula nitila mulimu.
And the voice of God. They say how will we.
Milinzula mulimu wali. Kana lukaziba chwa nikuli. Kilinzula mulimu. Kakuli kachenu, fuhe neli muprofita ya ketilwe.
Now, today how we know it's the voice of God because it's the manifestation of the
Chwale kachenu, kamoru zivela kulikili nzwi la mulimu. Kakuli kipona azo ya linzwi la muprofita. Yoki muprofita wa mulimu. Milinzwi la niti la mulimu, itisa nga fela sani saluli. Sesi pila, ili mulimu wabuipiteli. Kali nzwi la hae labuipiteli. Kapona azo ya buipiteli. Walinzula niti. Fuhe ikipete uli zivakuli, kilinzula mulimu. Kakuli, nikuli saa nisabwipi. Kune ni zenga tazemi, malivima, nisi. Zesu lifela kukusifaza saa nikusizusa. Kono muhupule, lika monyeha, lika chomo hakuzwa, lika eza chwalo. Chwale, kune nilinzu kachenu malifasi lali politiki. Lani kilinzu leli tuna. Misicha baka niti, mwaliza zeli tuna le lali politiki. Baka, kaufela zona, kilika zeli angani, mwali kilekeza wona, nilika kaufela.
And many times that we have just seen recently that the voice of politics is actually stronger.
Nilina kozengata, zelo sazo wana chono mwenye nafa. Kulilinzi lali politiki, kile lituna kutialinzi la mulimu mara likeleke. Usi chualo chawa sama Amerika, kambi asisikaeza mosi ezelize. Mabona, kambi abasikaeza chualo.
If the voice of God would have been kept alive in the church, they'd have never made that mistake. But the voice of politics is so much stronger in the earth today.
Kambe linzula mulimu libulukilwe linza lipira makereke. Nebasikeba heza mafosani. Kono linzwi lali politiki kile tunahulu malifasika chenu kufitia linzula mulimu. Kufitia mane batu haba leksa tukero ya kupepo kwa wona kwa bukreste bakensaka bubo tuto ni puso ya zali politiki. Kimaswa vya matuna kubona zechwalo.
The very thing that our nation was made what it's made on.
Zona likaluli zeo na yalo na neipangilwe zeo ipangilwe kuzona vatu vasikuluhezi kusili ni mikuketa sika sisilukile lwasiyelana haengu mihaili wa Plymouth Rock throw ni wa Mayflower ni kuona vati lekwano ni vati oya hazoro pilielu nani
is the very thing that we fought so hard to come out of we put ourselves right back in its clutches.
Kona lika zene luwani siza hulululi kuliluzwe kuzona biipeile luna bangi mwala mazo wazona kakuli givele ibu ya kuli kukaba wana chwalo minimulao wa Eli muprista mwasivaka sakwa mprofita kilinzwi mimuprista nelikeleke misifitile vasivaka sakuli mane sesikala kucheputuka kulilinzwi kilabwengi kwa batu habali utwi michole mwakona kulivulela mibona habali utwi sisi kakuli habasikai tutazalona Paulus naizi haiba tolo mbita ililamulumo osa aketehani kimanyi ya kazi ba za kuituksa za ndua sichaba silutile kwa li nzula keleke tolo mbita keleke Runani zenga atemwa sikolo saluna sala sunda kutaka ufilabu na mwabaya bezi seo hasita lusesi mwi Lunani mabanga ata mwako pano yalu nakufita kawo fela bwana mwa vezi. Kiruna baba tuna wala liko pano. Mwabona? Wali kwa na mufuta wali nzwi leo batu balutirwe. Mwami kwa kwa, baya kwa ande kuyonga batu ni kubatisa. Likiti zema shumi ae za likiti. Mwamu kwa pano mutuna. Kubatisa mwahali. Kili kama nizema bata. Lunani keleke tuna. Unani pute wea tuna. Unani sikolo sala sunda sisi tuna. Unani mubu sisi watu olopo mwakeleke ya luna. Saa ni sako na kubasisi ndeka ufela. Kono haiva ona keleke Yesu wana yani. Haisika aluti wali nzula mulimu. Yonatolo mpita evangeli. Kibunde mangi wabu kabate nyi. Nichwale. Sika haita asina moku vezi mwala muuso waluna. Kini sisi ya zahalile. Keleke na isa zibili nzula tolo mpita. Mine basa zibisa kweza.
The great promise of prosperity, an
interruption of tuna yapunyoho. Mwituti, yomutuna yomutelele, yake ne muhali. Mikiase baya fahalimu, alikazo na luli zeo bibere ne sepsize. Mikiaba likenye matengi, mwabona, linzulali politiki. Mine kubona lekuli, nelipa hamezi linzula vula peli. Kusichwalo, kambe ne basike baeza, zene baezize. Lona linzui la evangeli.
Because we're promised a lot of stuff.
Kakuli, lusepisuwe likazengata. Lusepisuwe punyuho. Mia kuna kukakanya. Kono kona seluka ikungela. Kono itengi seo asita lusinto emi kumulumeli.
Turn over in the book of Hebrews at the 11th chapter.
Mkwarule mwabuka ya maiveru. Faka wanya abu 11. Muteleze kupa ulusi mutozi wa habulela. Kamovu wana mwamazazi. Mwane bazama ya mwamatalo alingu. Mwamatalo alipuli. Nibaliba ya mbaeli, kusinasi waka, nibasa keni mwaminzi. Nenisoyu kubala kazaka tengo kwa Naisia. Fani hane kutile litaba zetuna kwa Naisia Rome. Lilimoze mianda emi lalu kasamula wali flakresti. Wana mwaka tengo kakatuna kwa Naisia. Fani keleke yani yene ye mezi sesi lukile. Nibabata bibele. Miba kwenu heli basi Roman, wakeleke ya pili ya Rome. Niwa kenyize mwate nilituto za kuipangela. Kubule wakuli kamutala, sina haruna ni Christmas. Christmas, Christ na skape pwa kalizazi labu 25 la ngulule. Nina nene skape pwa kalona. Kini, marundu ajudea na atezilitwa. Miena, zaza maila ni uporofita wabibile kaufela. Na ape pirwe mwanako ya maliha, sina lingu kaufela halipepo anga. Kini hana pepezu masikungu kufita kupepirwa mwandu. Na lingu nyana. Kini hana sikama atisezwa kwa letale kamba, kwa letale ya hae, kona ilo kukotelo. Paswa pano, na etelezwi kuya kwa swapano. Mwete langangu kwa kubulaiwa. Yenana lingu nyana. Kona kuli na pepirwa kanako, yeli pepu wanga lingu. Kono mwabona, pakweza chwalo, nivana nikunya kala kupepwa kwa mulimu waliza ziyo. Kuzebu pilo mali halimu, li lizazi, mwama zazi akitalizo, kuzala 20 ngulwe kusala 25 ngulwe hakunaguza mayani haiva hanyani kwa lizazi kwa shutana hanyani kaza zinizazi nibale litelele kabutelele kabutelele kufitela halionata kuleli telele kakufitisisa mwako iliasikulu michwale mwamulule kona leli kuswani kakufitisisa michwale mwana koyani yenyani yabu 25 kuzwa kala 20 kuisa kala 25 ni mabanga ni kunywa kalala kwa si romani ni kutabela kwa kupepwa kwa mulimu wa lizazi.
So then Jupiter, which is a Roman god, and then they injected it.
Kachwalohe Jupiter yeneli mulimu wa si romani michwale kiaba likenye matei kakubule akuli lukaanga mwana wa mulimu ni kupepwa kwa mulimu wa lizazi kubeyali kazewa hamoho kwa mukiti ulimungwe. Sani, kisesi wani saa. Miho, likazenga atane libeiru mateni.
And then when them true man of God who wanted to stay with the word, like Paul.
Michwale fani bana bani, bani tiba mulimu. Bene wataku pilanilinzu. Sina Polycarp, Irenaeus, Martin. Bana bani wabatuna wapili. Wabato zizwe, bene wabataku pilaniniti. Michwale, hane bati size. Mwala katengo, kanisia. Watu wawa mwibani lewa haniwe masu kufitela hakutawa profiti ya kuzwa mwali halaupa basina seba apezi kwa nda matalwalini kuhina mwaka tengokani kono ne mazibali nzula mwle na kono kabubo ani mazaze alishumi kake talizo alipolitiki za mali kiasa li hanyeza mikialu toba nilili mozeli kiti zalina kwa zali fifi mwabona. Kono mulimu na asepsisekuli, tombita yaani ikali la hape. Kamita batu batele zanga kwa muhuo wa niti wa linzu. Kamita mulemu hangese mweza kalinzu
hii.
Linzu lali politiki. Nilu na mwa Amerika ni baba nguvali fasi. Luna nilinzu hii leli bulela kakuhuwa kachenu. Nila nikilinzu la Hollywood. Liko mili fasi.
Let somebody come out in Hollywood with something, you find it all over the country.
Hakubi alimungwi ya kazwa mwa Hollywood nisesingu. Mukasifumana mwana haka ufira. Chwale, nule mwekuli, bato mile mutinelo waba saliva Yesu. Kamu tinelo wabona, mufuta wa milili wabona, bato mile mitinelo ya ni. Kereke iluke la kuzibali nzulato lombita ya mulimu, kasa ni. Kono kuna nikuli angana kukutuna hulu. Kakuli mwana kuli baba mwibaye za cholo. Mitala. Musika mwa Kenya mwahala mifuta ya minelo ya mitala yani. Kakulikize shwa. Kamita mutu angeli nzula mulimu. Sona sabu lezi kazateni. Michwale lwale muha fa Hollywood. Vati salika. Niyamu nitu elefela nivule lefana kwenyana. Kuse lusika ya kale kwa pili. Nekuna ni nitawayene kile yataha hakikala ahulu. Ya kulimu muna mwa Hollywood. Hakuna sakunyaza muna ya nchwale. Kimu utiyo kreste na ashwezi. Kono faa kumi wanisa fela.
They invented a little thing called, the kids used called the hula hoop. Hula hoop or something. And if you ever noticed.
Vaipa angezi ntonyana ye vizwa. Banana na vaipi zanga kuli hula hoop. Hula hoop. Kamba sesini. Nihaiba mkile mwale mwa umasu. Nilika zela televizika zani. Mwaba na vaa nyanyani. Zani haki zende.
Now, Hollywood is full of the gunfighters. Now, anyone that knows history.
Chwale, Hollywood iteziba baba luana nilitomolo. Chwale mutuka ufela yazi balita bazakale. Wazi bakuli batubani kwa mula okwani. Mwama za ziani. Niliba luani balito volosi na batu baba shutana. Nibasi batu baba ikutekile. Nibaliwa kwenu heli. Nibaswa nasina au Capone ni Dillinger.
They got a Hollywood play they called on the television.
Bana ni papali ya Hollywood. Yewe bizakuli fa fa television wai bizakuli. Musi wato volo. Mine ni utule fa mazimuangala za zere ingi. Kuli mchaha ya Ibaranga ki Anes kamba sisimi. Kamba Anes. Kamba nilibezilibizola hae. Mi uluke la kuunga uyemela Matt Dillon. Yana limu tikitivi wa milao mwa Kansas. Ni Matt Dillon nali wamubala wabungande talukeke sina shakame. Na kunumpile batu baba mashumi ya mabeli kabake talizoho ni baba lalu mwamukokoto. Batu basi na mulatu kuyakwanda amuzi wa Dodge. Minikulibelela mwamushitu. Michwale mtu hana ati nekuli mtu yomingwi na akamu bibelela kuli. Nekuna ni mulu anisi yana ataha. Minaka inakwande kwani. Ni mtu yani hana kataha na akamu kunupa mwamukokoto.
Big guy that comes down, why it's absolutely glorifying sin.
Chwale, lufumana kuli kimucha hayo mtuna, yanza ataha. Kiingi, kwani ki kaniti kikubuwea kasivi. Kono, bana banyani, bana hayaruna, bako na kumivulela zenga ataza Matt Dillon, kufita mbako na kumivulela kaza Jesu Kriste. Mwa bali bulukero ni bulukero 10 cent ni bali luko lalitino bana nilikaze nyani ze nyani za tutobolo twakupa palisa nitukuwali ndo tunyani to tomukona kukena kai ni kai bulukire kuti nalikazani kononi ni mibulele fela mwabona chale bona lifasi la texano nino pali kazani nikupanga bolule mama dola kuzona.
We have what we call
Luna niselu vizakuli lizazi la St. Patrick. Luna niselu vizakuli ki mazazi apu mulo ya mula peri. Milifasi la lite kisano li kungezi sani. Mibapanga wolule mama dola. Lizazi la bahame sishangata salipalisa. Kingi zazi kaofela liluke la kuba la kukutekame. Yena uike zikusili usupezi. Uye umubone. Seo sikona kufita mapalisa kaofela uko na kumumela. Kamba sika kaofela. Mwabwana, kono vai kungela zona. Hili nzwi, miluza mairela handende mwalika zani. Luli hakilika zende. Kono muka eza skamangi. Mwabwana, luwa fela, nilika kufita fasi waka fakuli nimibu yote vayengu. Yeo ni nilumela. Li nzwi halipu manelwi, nona nizwa mulimu.
Now we find out if they set the pace. And did you ever notice our young boys?
Chwale, mfumana kuli, vato mire muza mailo. Mikana mkile mwale muha, vashimani valu na baba nyani, vabile bo Ricky ni Elvis. Munani mwana ya vizo cholo, mumuchi ncheka pili. Mumu vize kuli, kiwa pili, kamba wa uveli, kamba sisi ngui. Musike, wani kipu katazi, muli kishuta no mangi, yeli talu sali vizo. Kini, nuli talu santo emu, vizo la hao, lipupa upilo kwa hao. Chwale mzole Branham, uye mifali numere. Vati, ani cholo, ni yemi fukuli, kisona sabu ya mule na. Kini hane li cholo fani Jacobo, hana apila kalibizo la hae. Kakuba mupumi, ni hata, Jacobo. Nifani mulimu hana mchinchize, achincha libizo la hae.
God changed Saul to Paul, Simon to Peter.
Mulimu na achinchize Saul kuba Paulusi. Simoni kuba Petros. Kaniti, nina nisesi ngui. Niriki ni Elvis. Nimabizo wa mangui acholo. Kimabizo wa Amerika yomuncha. Akenyemu anaona foo. Mwali kazani. Mwabona sentalusa. Chole na sepa. Ani, nieze ni emere foo. Kufita kuungana kwetele famu taiwo. Mwabona sentalusa. Kunimusike mwaba. Nikuusa utwisi sa. Kono likazeka ufela. Halisika utwisi siwa. Mane kamutu wabutu. Habali utwisi sangi. Kakuli, vana ni mkwa ulimu mwi. Zaa nikona fela, zeba telezanga. Wadema nzwa ni.
There's a voice of philosophers. Communism. Promising something that they cannot stay by.
Kuna ni linzu la bai tuti, baswa lisano. Basa pisalika, zeba sako ni kupila kazona. Ibo bungata, wasichia basa ma Amerika. Vainzi maswa lisano.
Now I've been in communism. Communism zones, rather.
Chwale ni vile mwaswa lisano. Niwaka zaswa lisano ni ntaruse. Mwa Germany. Kwani kwa upa wa Berlin. Nibana ni mandu wa matuna. Akubwa nisa za kwande. Mulukila kuzamaya kukene mwala ona. Mane askafi lakale. Kisifu musabu hata. Balika kukasha fahali mwasisi ngui. Ni mwa Russia. Sibaka sakupepwa kwa swa lisano. Seoli ni mozenga ataze fitile. Hane nisa alifera mkutazi wa mshumani. Nibule kuli lilimoze mashumi ya malalu kazete aluze fitile. Fani, vanazi, ketululo, mlaswa lisano, hane batahata nenize ni mwela kali bizo amwena kawo fela bona bakafelela mwaso alisano kono kana mkile mwana hana mulimu urusi yazi pakani ya kuzwela haba lukona fela kuikungela yona kuna ni fela percent ilingi ya Russia yeli yaso alisano percent ilingi kono bona kona percent yeza maisa
1% of communism, 1% of Russia is communism, rather. But they control.
Percent ilimu ya swalisano. Percent ilimu ya Russia, kiswalisano, nitarusi. Kono, baza maisa. Mitaba yesu wana, sikaba silisingu sa Hollywood. Kono, kibuona baza maisa.
About one third.
Mwendibungata, wabulikana lichikatuna, kamba machika amabeli, asichaba sa United States. Wayanga kwa kereke. Nikima membala wakereke. Kono baza maisa, mwala liko panozani.
Communism needs over there is the voice of God.
Seo swalisano itoko kwani hili nzula mulimu kulilizuhe mwalabona nilikai vea mwama swabi. Mwa Finland, fani mushimani yomu nyani yani hana zusizo kwa wafuza zilani. Mineva niza maisa likuwa tazeta ruchoro. Kone ku zuse lizwe mushimani yo yana shule. Masole baso alisano ba Russia. Banze wa ime ifani kali kute lasi Russian. Nini yoko inze ibu bafama la mabona. Kiabali, luka muhela mulimu ya kona kuzusabafu. Kibu itibali wa keleke ya katolika ni keleke ya Lutheran. Niliko pano za nikau fela. Milingile mashele nikau fela. Niku ya aliko pano. Nikutuwa kwa kufama tusika. Vapilasi na vatu wabangwi wawasiezi.
Russia needs is a prophet to rise.
Kunani, seo Russia itokwa kimu profita kuta kali nzula mwena. Neli kona, kona kukwa la milomo. Foe chwale li pesenti zani, zema shumi ya kateli zoo ka mane, likangasi baka.
What America needs is a voice of the prophet of God who can stand up and condemn Hollywood.
Seo America itokwa kili nzula mprofita wa mulimu. Yako na kuye mani kunyaza Hollywood. Nikunyaza likaze kali vizo la Jesus Christ. Mikeleke ya moya oke nile, ikangasi baka. Kuliangana kikokunga ta ahulu. Mabona, kimanzu wa mangata, ahulu wa wanisa kulu wanisa, likaze.
The church, its voice, each one wants more members. The Baptist wants it all.
Hai likeleke, nizulayona, nangi ni mangi uvatama membala wa mangata. Ba Baptist, babata kaufilabona. Ba Methodist, babata kaufilabona. Presbyterian, kaufila luna nizona. Mikatolika, ubonala inge, ukashimba kaufilabona. Mibakaba chualo. Leo kona luli nizula mulimu, nilizwa mwabibele ye, wakabusa. Kono mulimu mwambakani ya pami, ukabusa lwa mafelelezo. Watu wazizwe, wakangasi waka, zazirilimwe. Bibele ikimoibu lelezi, wakangasi waka. Ungata wamanzwi amaswe ya chwalo. Mikuna nilinzwi la mporofita wabuhata. La nikilinzwi leli maswe. Mutu ya ipiza ilie na akuli, kimporofita. Mporofita kaniti, kimukutazi. Linzu laka chenu mpolofita. Kani iti litausa, mutu ya kutaza, mwata sasusu mezo.
There is a man who stands and calls himself a prophet and denies the word.
Kunani mutu ya yema ni kuipiza kuliki mpolofita. Ni uhana linzu la mulimu. Uhana niti ya mulimu. Kunani mazwi, amangata. Mwami zuzu nyana efitile, nekuna ni muzuale kwande kwani, yana nisupeza kwa kukene ya kwa nukwa halimu. Kononi na kakanya zene niyezi mwamu kwa kwa, ni kusikulu hakukuta. Haiba ute ni mwamu zuale, niniteeleza kusisingu, nelimu mulikanaru na yomusu walita ulerinsu.
They got a temple here, and they call it the Elijah Muhammad or something. Young Elijah Muhammad.
Bana ni tempele kwanu, mibai bizakuli ki Elia Muhammad, kamba sesimi, Elia yomu nyani Muhammad, ya ata ile kalinzwi, mibali kona linzwi, leli kati salusika lwaba, babansu, kuzwa mwabu tatabo.
That, you see the very thing, they're
kuli mwabona, yonate abaluli zabu Muslim zabona likwanu. Sibaka sabona sa mosque. Kini, hamu saboni. Kuliona makalelo luli atengi. Kiafo sa alile.
The colored people, just like the white people, brown people, and yellow people. Not back to Mohammedism, but come
batu wabansu, sinafela inge makuwa. Batu wabansu ni batu wabunganda talukeke. Isingi kukuta kuba Muhammad. Kono kukuta ku Kreste, onalita baluli zeo vivele iluta. Muhammedani, uluansa linzui. Chwale, nina nilitono ula kutisa chaba, sisi kumafali kiti zeli shumi za huku Muhammedani ku Kreste na kwenye kwa Durban, South Africa.
It produces nothing but psychology. And psychology is all right.
Hakuna zaidi sanga kwanda mi upuro ya butu. Mimi upuro ya butu kieminde ibilefera mi upuro ya butu aihanilinzwi. Kono haiva mi upuro ya butu ihanalinzwi. Kona kuli mi upuro ya butu ifosalile. Itsalinzwi lelisa ketihani.
There's everything else will pass but God's word. Jesus said so. Heavens and earth will pass away, but my word shall never.
Kuna nilika kaufela zelukela kufela kwande alinzula mulimu. Yesu na bulezi chwalo lihalimu nilifasi likafela. Kono linzula kahali na kufela. Kacholo mwabona kuli lulukela kupila nilinzwi. Ona muhuo.
So many confused things. The people get up.
Babangata valiangani salika. Batu vananuha basa zibilinzu. Mivabule alika mimwe ndili utuwa alaku bazende. Swalisano kita waende luli. Mutu kaufela ntoe swana. Hakusana ni haiva vae teleli. Kaufela buona kibaswa lisano. Kana mukire mwae manikuna anakuli. Ya nikiancha fazo ya buhata. Swalisano ichwalo. Mikikakai kone iswa nisizeza ni kaufela. Ona Yesu naize, miwae miveli ikaba faka ufiluli, ikapu mabake tuwaluli, haiba kukona hala. Mika ufela zana niti ya bulosi, kilianganisi ya za upile mulimu. Sivi ki, kikuluka kukulianganisizwe. Buhata kiniti yesika abulewa handi. Vozo wa ki, kikezo yeo mulimu nato meziluna, iliangani sizwe.
All unbelief is the perversion of belief. You have to deny the
truth. Kusalumela kaufela, kiliangani si ya kulumela. Ulukela kuhana niti, fakuli wikungeleku kukeruha. Mwabona, kupatelaza onamanzu ya. Mwatu atuwe, kalinzi, mimbwone haiba kiniti.
Oh, how we can go on and on these choices of the day.
Chwaro, famba nzu ya kachenua. Konona kwa yalo naifelile. Konoma nzu wa manga atahulu. Awa batipasa zivi sakweza. Ba Methodist baka ateleza mkutazo wa Baptist. Baka ya kwate nikwani. Baka ina kwani na kwenyana. Mivaya kubaru Lutheran. Mini mwa batu wa Pentecosta. Bana nilikuwa taze shutana. Yomungi ukama tila kuilingwi. Yomungi kuyewi. Mini kukuta nikuya. Kuwaniza kuli. Hamuna mayemo. Mutu alizula hae, kirefa lingozwa pampili, onalinzwi. Lonalinzwi likapakiwa hae bakila niti. Nifasila likeleke alizibisa kweza. Nifasila lipolitiki limuangalelwa. Nikakaufela libuona la kupa muangalelwa. Batu wa matakuzo kwangu, sikasisi ngusataha. Baki yemi, koti yemi.
When I was in Rome, they got 19 different vindicated nails that were
nilikuwa Rome nebana nilimapo zeli shumi kazene zepa kilokuba zenezu sizwe mwalizo wala Yesu nikuna nifela zetalo kono ibo bana nipiho ya kuli kilimapo zeli shumi kazene ze shutana.
Now what difference does it make who has a nail? Christ never left us nails to worship.
Chole kishutana ifi yelteni kuyana nimapo Christ na sikalu siyala nimapo za kula pela. Na alusi ezimo ya oke nile, kali nzula hae. Nisupoze likala tenela baba lumela. Bakaba ni mapo ya pili. Bakaba ni, nisupoze likala tenela baba lumela. Bakaba basie mbasako pano. Seni kala, yena hakuna ya kila tisa. Mwabona amo li nzuli lwa nisezwa.
But these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils.
Kono, nisupoze likala tenela baba lumela. Kalibizo laka bakale likamiwa ya diablosi. La niko na linzwi. Bakabule ya kamalimi ya mancha. Bakasu wala linoha. Zeo alinaku waeza maswe. Haiba wanu alikaze kola. Halinaku batasiza. Bakabe ya mazo wabu wanafaba kuli. Bakafoliswa. Mimu wane lika ze hamo cholo ni mangolo. Ama ngucholo. Chole sani sinosi. Hasina kusipaka handi. Bahati lisha. Fani kwa na folu na mapentekota. Lukelu hanga kuzwa manzila.
Did not Jesus say many will come to me in that day and say, Lord,
Kana Josu na sikali, mbangata wakati hakuna kalisa zilani, mbakali, mulena, kikuli ya nisika zalika zetu na kalibizo la hao, kikuli ya nisika polofi ya kalibizo la hao, kikuli ya nisika zalika zeka ufe la kalibizo la hao, mi Josu na izi, muzwe kuna, minaba izi bazemaswe, na likubani mizive.
Do you see my sisters and my brothers, why I'm so condemning and indicting?
Kana mwabwana likezali zaka, nimizwale yaka. King ani nyazari kukalimela lusika loo. Mwako na kubulela kama alimisi na batuka mba mangeloi. Mwako na kubina mwamoya. Mwakeleke kaufela. Sewa asina sakweza nisona. Niboni mba muhamedani. Hawa vina kupotula tualo. Ni utule kwa balafi. Mikiti ya lingaka. Niboni maloi. Hawa yema ni kubulela kama alimi. Niba atoloka. Niba ulela hande sisi luke ya kweza ala. Mikweza ala wanachualo.
I've seen even a pencil raise up.
Nivoni mane, ni haiva potoloto, hai nanuha, ni kungola kamisho voisili. Mine kuna ni alimu mwifela, yena kuna kubala. Mine aliwa diabolosi.
You can't base your eternal destination up on...
Hamukoni kutoma abukamu sowa mina, bubu saafeli falika za maikutu wa mangwi. Satan wakona kulika nisa maikutu wa nikaufela.
Not, it's to know Christ.
Isingi. Kikuziba Kristi, sisi ngui sichincha maupilo wamina. Mutali mele upilo wamina, ni mubuza maise kalinzu, ni mubuone fo muinzi, muungeli patisiso. Kaniti.
In spite of all this impersonations, false voices, false prophets, all these other things that's rising up, Jesus still said,
hakunataba mwala malika nyiso waka ufela, manzwi abuhata, baporofita abuhata, nikazeka ufela zeta hile, Jesu usabule akuli, hakuna taba mwala alikaze kaufela. Haiba mutu kaufela uka utuwa linzwi laka, nikuni latelela. Yenakia na linzwi. Mutele zetu mwe ya hai kuna kachenu. Mwala manzwi haka ufela. Sisi nenize kukangali hola kunga manzwi haka ufela. Mikeali yanganisa kwa batu, kitaba inye misa.
You don't get the second chance, you gotta take it now.
Ni asamula waseo, hamuna kubanina kwa ya huwezi. Muluke ya kuikungirata wa echuale. Hamukoni kubanina kwa usi uwa kachenu. Hamukoni kubanina kwa kamuso. Kichuale. Hamu utuali nzulaka. Musike maete ya tefaza alipilu. Sina mwama zazi amuliko.
Now is the time. This is acceptable time. That if any man will hear my voice, that goes to show that his voice would still be there in the midst of all the chaos.
Yeki onanako ya lukile. Kuli mtu kaufela haka utuwa linzulaka, sani sponsa kuli linzula hae likaba ngatengi mwala ngalelwa. Yena usana ni linzui.
Why? His voice will ever remain. Here it is.
Kini, linzula hae likasi yala kami tachwalo. Kilefa, ni halimu nilifasi likafela. Kono linzula haka linakufela. Linzula hae.
Let's just take, say, another 5 minutes.
Halunge nifela kuli. Mizuzu ya mingwi yeke talizo kapili. Kana mwakona, mukainana kwenyana yeo, kamba mizuzu ya likanifela, chwale nikakufa. Alunga nifela baba mwi, vene ba utuweli nzu ile, nikuli utuwela. Mwane liba tuselize kupetalika. Seo ne liba tusize kweza.
I'm going to bypass a lot of a scripture here, just in order to get the right straight to you.
Chwale nikatula mangolo amanga tafa. Ilifela kuli nitali manehande ni mina, kamwane lichincheleze upiro wabona, nivao kaofela vene bali nivona. Mwane bavezi batu baba ipitezi, nivizanga kuli kiba ipiteli. Mutu kaofela kilalume ya mulimu, na atali mine kuli kia ipitezi. Kakuli haiba muinzi mwabu ino walifasi, kuna nsisi fosale ni mina.
To be a Christian you have to be an oddball.
Kubamu kreste ulukela kubaya ipitezi. Kakuli baba pila kabu mulimu kukreste Jesu, waka nyanda mwamiliko yalifasi. Nali mwalifasi, milifasi nelita ileka ena. Milifasi alisika muziva. Kapili chwale, mutele zaande harunze lukwala.
Adam heard his voice in the cool of the evening and had fellowship with him.
Adam ana utueli nzula hae. Mwana kwe bata ya manziwana. Mina ana niko panoniena. Nekusina nyazo kwa Adama. Na utuweli nzula mulimu. Mikihali. Ndate. Chwele na haya ni olubala. Mikihali olubala ni Eva falizola hai. Yonatau. Onalingau. Nilifolofolo za mwana hengi. Zali kumutinguluka. Nekusina kolofalo. Nekusina mukwa. Mwaka avela ya kula. Nekusina mwana kaya mbaelela, hana akazu waka kusasana. Nelikazuha. Adam ana utueli nzula hae, mwanzila yana alukela kuli utuela tengi.
But one day he heard his wife's voice. Better leave that alone for a while.
Konoza zelimi na utueli nzula musala hae. Mwendi nisi yese opilifana kwenyana. Kono na ate lelize kwa linzi, lelisilona. Ibo nelimusala hae. Ona tama hano ya faka ufi, ya nanani falifasi. Kingi hana sika alisina Jobo. Wena ubule asina musali wasikuba. Mihai bane kukaba, batuka ufela mwama sika nebaka pila isikushwa. Nelichi nchizemu inelo wabutu ninako. Kono yena na utueli nzula mulimu. Nana niko pano nilona. Kono fani hatu wa sikuluha. Na zibile choni kuli musala hae na fosize. Muupule. Na ili munati. Luna anakachenu kuli. Kopano ya luna. Keleke. Luna anakuli. Punyo ya luna akachenu. Kimulimu yasu likulu menyeza. Kubona ala bunde. Ne kubona ile bunde fani mikaya. Hana ye mifapila wapolo vita wabaiza miya ndaemine. Mina akaufela neli ya bona. Mima filista nebaibi anguzi. Kamba, kima Asiria. Nekubona alabunde. Waporofita wa, nebasoli kubulela. Zula kwande kwani. Yani kina ayaluna. Ikungele yona. Konone sili nzula mulimu. Nini kaya asikuluwa, akutali nzulani. Mie na zibetu wa nyumakwezi za chwalo. Kakulipono ya hae ne izama ila hande nilizwi. Yani kona felanzi la inosi. Ya kusepa kayona. Nikubona kayona kachenu. Siluke lakuba, kali nzwi.
Then, did you notice? After Adam listened to another voice besides God's voice, his own wife.
Michwale mulemu ile asamula wa Adam akuteleza kwa linzulisili kwa ndali nzula mulimu. Yena musala hailuli. Minikeleke isweli kuteleza kwa linzula kupano ya yona. Kukenya kuyona itutuza kuipangela masu wa kasalinzu. Kubatue la kupila kamu kwa kaufela owe batia kupila kaona. Ibile fela bayanga kwa keleke mikima membala wa keleke ya kuli. Kona fela zibatokwa. Tamahano ya fabu kaufiruli yeo mulumeli ana nifalifasi kuyena kikeleke. Kono mulumeli waniti. Tamahano ya fabu kaufi kimo ya oke nile. Kili nzula mulimu.
So you find out that Adam realizes condition and he heard the voice of God calling again.
Kachwalo mkafumala kuli Adam ana le muhila wino wahaye. Mina utueli nzula mulimu. Inze libiza hapo. Mifo nali mwamatali afeiga. Konone lilinzwi lanyazo. Kinyi hawezi ze se.
I wonder if America today or the world in its religious
na kumuka haiwa mwa Amerika kachenu kambali fasi mwanga lelo ya vulapeli. Sina moku inezi. Mi Amerika usoli kufinya kakuba ye mizizwe. Ikaba vulapeli wanaha bobu ndecho nongunya nafaa. Kima inyanzwa piraka. Na azwa kuli kima tepu, ni akaya mwalifasi lote. Luna ni mikoloko ya matepu, kulilingusa kaufela, liviza lifasi kaufela, kulilitahe mwahali, mwali na kaufela. Kulukile, chole haiwa muka atalima, nukubona, muyemi fela mwamatali alifeiga. Foni nzulani tila mulimu halitaha, haba zibi za kueza kalona. Kikuliangana, haba zibi za kueza. Kapili. Nuwe na utueli nzula mulimu. Neli lukisa kupilisa upiro wa hae. Miki hala telela, litaelo. Mi aye ma. Hae wa mutu wa utueli nzwi. Chale ya muteleze. Mutu weta wae handeluli. Musike mwapalilo. Hae wa mutu wa utueli nzwi la sika sesingu. Mihaiba kunyaki sizwe kuli kili nzula mulimu. Mini mwahala nako, michwale sani sizwa kumutu, lihalimu nilifasi likafela. Kono linzu leo, haliko nukufela. Nuwena utuwe linzwi. Mianya za lifasi. Mivase hafapila hae, kakulili, ningusala hae, nilisikaza maela, nilipanga likozabu na za science. Kono yato onela, nikusinya lifasi kaufela. Mwabona, linzula hae lene libulezwi, peo ne ilite nifani, misika kaufela kubile mko osona. Samuele, na asavile ato utuwa linzula mulimu. Kulina kava, kuzula pili kunyaza eli, Mutu ya na muhulisize. Muna ena vilenja tekuyena. Mina muhulisize ni kumufepa.
Ministers many times.
Mizwale baba kutazanga. Nikulele. Na kutazi linakozengata mwala mae mwabona alikopano nilituto za kuikupulela. Nitavazabona mwali poko tozabona. Ilizo na luli zabwanana. Ona kopano luli yeba hulisize. Nikuba fepa, nikuba tisa, nikuba bea hande mwakeleke. Nikuba bea mwaputeo. Mulukela kutalima hande zebaluta. Mwabona?
What a horrible thing it would be. For a true servant.
Kinto ya sabisa chwangi, kuli mutanga mulimu. Waniti, uka utuwa mulimu. Nikuba nikukuta kwa kupano ya swana. Yani yame. Muli, mwatuzi, kakuli hamwa mweli nzule. Kitaba ya chwangi, nekulita hata kuli Samueli. Konoena, nali mprofita. Nana nikweza chwalo, kamba nilika mutu sabu tuku, kamba kutokwa. Nana nikweza, chwalo ni hakuli chwalo.
Moses heard the voice of God.
Mushena utuweli nzula mulimu. Na atezili tuto za umulimu. Na azivile kaufela za muhali ni kwandi. Kone kupalile. Na utuweli nzula mulimu. Mushena sikaba ya swana. Mia kuna mutu ya kaba ya swana.
You might hear in your ears.
Mwako na kutu wakalize beza mina. Lona, lona linzu ya libulela. Kona mutu wala mwapiru ya mina. Linzu ya libulela. Mwabona. Kona kuli mwautua.
You do not see with your eyes.
Hamubwoni kameto amina. Mutalima kameto. Mubwona kapiru ya mina. Mubwona sikasesi mwi, muli. Na apalila kusibona. Mutalusa kuli. Hamusi utwisisi.
You do not hear with your ears.
Hamu utu kalize beza mina. Mutu waka piru ya mina. Lina kozenga talize beza mina li utu wanga linzula mulimu. Milishulu mkelanga fela. Sina mezi famu kokoto wapato. Konofani hamu utu aluli. Mutu waka piru ya mina. Mikau fela lituto za umulimu zeo mushena nani. Na asika utuwa linzula mulimu. Kono za zere mwimu limu, atuwa wizamuli sana walingu, yo walili moze mashumi yake talizo kazene za kupepwa. Kwa asu wakasisiwi, ni kuwa mbola niena, miato li utusisa. Na abona alisize kulie na kimulimu. Sika sapiri sana aizize kumushe, nilikunye akisisa linzula hai. Na ashe tumukera kwani, na opula sana nisepsize. Miseko na sana asepsize kwa liza zila mafelezo. Ukazu sasi chava, kuzwa, kubama chava. Nilisepiso kaufela. Se nisepisize. Ali, mushe, tumulalika tuoza hao. Mwama nzwa mangu, uli kuteke. Chwale, yumbamula mwa hao fafasi. Mifa, fakota eo mire ya mwali halaupa, kwata hanoha. Nimushe, aiswala, miya kutela mwamu inelo wayo na hape. Mwawona, na azwe kuliani neli mulimu. Kakuli mulimu na ize, linzula mulimu, lona linzui, lana avule wa ali. Yumba kote ya hao ye malizola hao. Lani kilinzula mulimu. Usika wali kakweza tabayesu wana. Lani haki linzula mulimu kuwena. Lani kilinzula mulimu kumushe. Kilefa linzula mulimu kumina. Yumba kote ya hao fafasi. Seifetu wa kubanoha. Ali. Chwale kana waisaba. Ina nulele kwa muhata. Mikiani hape seikuta. Linzula mulimu kuyena. King sana izize. Mulimu na abuena alisize linzula hae. Nenina nipizo kwa anu likuelinyana zefitile. Kaza nenivile. Oh, sekufite mwendi silimo, silimo sesfitile. Musiza na yomu nyani, kwa mafelezo wanga mbolofa telefoni. Nimukutazo wa Baptist, nimukutazo wa Pentecota. Kihali, mzole Brenham, mulena unyezi ze kubamu profite wa musali. Nali kihande, ali, mwaziba, nimulele zikuli, loi zikuli, unanipiho ya kuli vulumi wa waka, mzwa kumulimu. Chole, ninisa hako nikuwa za cholo. Kintu ya shuta na nilinzu, kacholo nali, kalive, au kimafosisa. Na mane hanikuzivi. Ni mkutazo wa Baptist. Neni mutwile. Neni utwile mkutazo wa Pentecota. Kihali. Kulukile. Nina ni mkupa no kwanu. Miali. Mwle na usuli kweza likazetuna. Natoli. Ni itume zikaseo. Yenali. Natoli. Kana akili ya kubulela sika kaufela haisali. Ali. Eni. Nina ni mkoloko wa mtuna. Oli belezi. Natoli. Kibunde. Natoli. Chole. Mkoloko wa waki ufi. Natoli. Kini sana kubulezi mwlena. Yenali. Zamaa kwa Phoenix, Arizona. Kaliza zila kulikuli. Mini kakufamu kwa tiwabutale ola teile, obizwa Dutchman Goldmine. Miu kangaga uda fumane ya kwani, ni kutusaba hasani valinzi mwalifasi kaufela. Kanti kaufela unaruzi bakuli, mkoti wabutale ola teile wa Dutchman Mine, kilitangu. Kwa na mwana abulelezi, natoli, kulukile. Nika kubulelea mwakubati siseza, haiba kimulimu kamba kutokwa. Natoli, uyo vate nkali za zelani, Mihaiba ukafumana mukoti ola teile wa Dutchman mine, kona kuli kimulimo. Haiba haona kufumana mukoti ola teile wa Dutchman mine, kona kuli ubake ni uzusemo ya oo wabu hata kuwena. Chualo kona mwakubati seza kuli kimulimu kamba kutokwa. Mulimu naize, mushe, yumbako tafufasi, nikafe tuwakwa noha. Naize cholo, naize, inanule, nikaba kota hape. Naize cholo, mimulimu aiza sepiso ya bulumiwa maliza zelama ungu lole. Ukabu zivalisa, wanamana abulelezi kuli ukaezeza. Foe ekipeto, mukaziba kuli munanilinzu leli lukile. Muteleze kwa sika saluli, kakuli kilinzu leli nyaki siswa. Mwabona?
Oh, I'm sorry, I...
Oh, kamo, right. Niswa bile, ni kulukile. Mushe, atoeza kakushutana. Mutali metaba, tabaese isayo mushe na izi. Chole, kamita hamulati la linzula mulimu. Mubanga bukuba kwa lifasi. Zazweli tatama, lufumana mushe, ni musala hae, vapami famule. Nika nakayo na fanoka, kambasani kisa kwamboya, mwana. Fanoka ya hae, michwale kivani, munamu hulu yo ni muleru uzo lepele la cholo sinachwana. Nisi tenda sahae inge sivenya, kakota mwalizo la hae. Inza etele la tonkiye nyanyani. Kuyakuwa ni kwa igepita, kata atafela mwana kwenye la kuzamaela. Yomu nginaize, mwisho huya kai, ni yakuwa ni kwa igepita kuyo, kuyo yola zeli teni. Onakulo kwa kila palelwa, hana sali mchaha. Na palezui, hana sali muna walisole. Kono fani na suliku yakuli, ayoli ulula. Misa yaza cholo, kingi, na utueli nzulamu limu, mina aliboni, hane lipakiro maliza zila hai. Kali kazene luke la kuba, maliza zila hai. Na aliboni, Paulusi, mufarisi wa mufuta wa hae. Ya tezifera lituto za umulimu kamwana akone ya kubela. Konoza zeyumi, au tuwali nzulamulimu. Na avoni sita samulilo, niya zibakuli, nekuna nisesi nwesesi shutana. Saachi ncha upiro wa hae. Hakuna ata waka mbakiba farisi wa wakai. Tivoka mali ya wakai. Kamba sikaka ufela. Sene sikona kuhueleza, Paulusi ufosize, ufosize. Paulusi ana utuweli nzulamulimu. Na azivele kuli, kiona niti. Petrosi. Kabula peli wana nani wona kubuluka lizo zava hulu na asa china maniekano vatilisha na asina sakweza ni hanya niniona kani tina asoli kubuluka lizo zava hulu uzama elela kali nzwi hii nisene seza alive zazere yungi au tuwali nzula mulimu usike wabi zali kazeo kulilimasila na hani like nisize na alimu tuya chinchize na itu kisalize kuya kaufela komulena na kamuluma
closing I might say this. There was a man one time who was a believer. He had been dead.
Kakukwala na kuna kumulela se. Nekuna ni muna na kwenye yana alimurumeni. Na asa ashwile famaza zi amane. Na alimualibita. Kununka. Kuvola. Kono na chua utuwa linzula mulimu. Alivulela. Lazaro! Zwamo!
And if it brought a man forth after being dead and rotten.
Mihai vane lizu sise mutu asamulao wakushwa nikubola. Hisi kama inseli kaeza kwa keleke. Yesa nani upio kuyona. Lina nikuba zusa. Mwala kukeluha. Kwa manzu aka ufela. Au lombola fating. Mulapeli. Ni politiki. Hollywood. Mpolofika uvuhata ka ufela. Nilikazeye kwa ndi. Mwala zona ka ufela. Nizulani tila mulimu. Nikazi wa mutu. Ya shwile mwasivi. Nibumasu, kuta kwa upiro hape. Ina nikuunga keleke yewile, nikuivizeza kukuta kwa upiro hape. Luli, muupule, kakukwala, nivulela se. Miasamu lao nikakwala. Jesu naize, na kwea taha, fova nikao ufela baba limuamba vita, baka utuwa linzula mulimu. Minimi na mukali utwa, hakuna taba kamba mumamu futa uchwani, mukali utwa ni hakulicholo. Mi baba mwi, baba kazu wa mama vita, bakazu wa laka tulo. Basoliku utuwa linzi, kono kileli atula. Mihai bamuli utuwa kachenu. Kachenu hakuse kufite na kwetelele. Hamuka utuwa linzi la haka. Musike mwa itatafa za lipiru zamina. Sinamone mweze lize maliza zilamu liko. Mihai bamina batu wapente kota. Baba ipea mwali kwa tahapi. Mwamu kwa walifasi, kubani mufuta wa umulimu, ni kuhanyeza matate. Fani musikazu wakale mwazuho kulimuatu, kakulinzu la mulimu, nili ambola kumina fachwale, kalinzwi, likami atula kaliza zilani. Haiba umulumeli wasihali halifela, linzu la mulimu liseli kuhueleza mwapilu ya hau kakusasa na uo. Umulumeli wasihali hali, hakubake fela. Minabana, vasali, vashima nikamba vasizani. Vabasa apilika kresti. Mimu huo wa mulimu, wambu wala kumina kali nzula hae. Milili, tuhela kwa za chwalo. Kuhande weze chwalo. kakuli ukali utwa hapi kaza zelingu. Milika kunyaza, haukwa nikuli hana, nisulikuwa mbola niwe naona facho wale. Ni mupule, kungozwi.
And those who does riot and hears his voice will rise.
Mivani, baba eza hande, mivani utwa nizula hae, wakazu herakuluka, kuhakanya, kwali halimu.
So you're going to hear the voice of God sometime.
Kacholo muka utwali nzula mulimu na kwenye. Mwendika kusasa na wo, liswe likubulela mwapiru ya mina. Kuli muluke la kusikuluha, kuzwa mwanzila yemu ya kayona, mukutele kumulimu. Chwale, muupule, bakare kwa dali nzuleo, nelivulela kukwapiru ya mina. Mwali halimu. Miza zile yu mifo Jesu waka viza, nivao kaufela babu mwama vita, kaufela baba lukile, baba sikaluka, bakazuha. Michwale, onali nzule liswa na le, nikayosho vota kumina mwa Phoenix, Arizona, kala sunda leli mi kakusasana. Fani mukutaze anamini sizea hulu na kwetelele, inzabule ya kazali nzwi. Neni vulezi kuwena. Neni mivulezi kuli. Minaba sali, mutuele milili ya minakuli, ihule. Mutuele kwa pala mkwa omasila. Neni vulezi kuli, wena muna utuele buhata. Kuzuba. Neni vulezi kuli, minaba kutazi, musikulu hele kwa linzula mulimu. Mwabwana sentarusa, yeo kiniti. Ninzulani, neli sisani, nigulela lili, yako na kubani iti. Kamba ene nina nikutasina nekudema, nenikali kakufita kwa tengi, nenikata akuyena, nikuya kwani kwali halopa kukungi, nikuli, mule na mulimu, kina yo, aku ni chinche chwale, unibupe kasi swani susa hao, nikutele kwa linzui. Kukungi, kwa mbu wanakuli mupila kwa buse kwa linzui, mukutele kusani, kaku lili wenge, litiezi folifokolela. Mikai nikai mwupiru wamina fomu sile mulimu kusiri kusebeleza sizo. Fani kuna fuku karo vihela liwengela mina. Akunata bakamba mutile chwa nkwali kazengwe. Muswale kwa lizoho la mulimu leli sachinchi. Halu la pereni. Kachenu asamula wana kwete le chwana. Mwene na uvulezi kuli, ukabulela. Ukaangulami na waya hao, mwama tapa alipi. Naani zivi, zeye mifapiraka. Tabafila inosi, yeni zivi akikungali nzula hao, nikuli hasanya. Kaniti, nikahula, mwata sama chukoku ngui. Na alapela mulimu, kuli wambole kumutu yomunya nikaufela. Mutu ya sae kutuwa kaufela. Mutu ya supezi, yu kaufela akuna kubayena. Ambola kwa pilu yaka mulena. Ambola kwa lipilu zaba kutaziva. Ambola kwa lipilu zaba mwaputeho. Lala pela ndate kulikachenu mkautuwa linzula hao. Nelo waziva sinamone kubezi mwaliza zila Samuel. Pono ya pate alaza kinto esa ipumanelu. Mine esa bisizebatu kuchwalo nikachenu. Luna nilitolo niva loli. Luna niva kutazi niva toloki. Kono pono ya pate alaza yeta haka linzula mulena. Nikusikulula. Wala pirandatea kwa lihalimu. Kuli linzulani lene lihuweleza mani halaupa. Mulukise linzula za mulena. Kuli lualu melamo yao kenye ufile linzulani hape kachenu. Mulukise kutaa kwa mulena. Mika mwoli bonale ya kuipitela. Kakuli kuna ni manzu ya asili ya mangata. Hava takuli kuzisa. Nikuli felisa. Kono kireli ndi wawa liutua. Ninapela kulimwaya oke nile upete musewezi mali piluzalu na kaufela. Mihalu nze luina miseli tozalu na cholo. Mina asepa lipiluzalu na neli inami. Haiba muziva kuli foku ngui mukile mwato kwa kutuela mwapupiru wa mina. Muziva mangoro nyana. Kuli muziva kuli yeo kituto ya vivele. Kuli ya musikaza maila niyona. Kakuli sesi ngui linzula Hollywood. Liti sese kuli muweze sesi ngui sesi shutana. Siva kasesi ngu, seo minaba kutazi, mufumani siva kasesi ngu mwabivere. Yeo luliki niti. Kono muziva kuli, kopano ya mina ika milele kakwandi. Hane mkalu tazani. Ni muziva kuli, kiniti yetezi. Kuminaba tu, baba angali kaze fosalile. Mupila upilo ufu fosalile. Minabwanda tenivoma, baba sasikululiwa na bamina. Hamba hulisi. Mwa kuna kulika zende za mimi. Nibasuri kukena mwalifasini haku chowo. Kwa musuweli kubea mitala, Fapi la bona. Mihai ba mwezi chwalo. Linzula mwini mwiswele kwa mbola kumina. Mwisike mwaza chwalo. Nichwale kaku inamisa toho kau fela ni meto kau fela ayitimile. Mihe mwini mwali halimu. Atali mefafasi mwapilu ya mtu. Yana nitala. Miafuma nisibaka safo size. Minilizo oleli na nuhile kumulimu. Muli, mule na kaniti nilakazali nzula hao kuli. Lizuse kusalumela kaufela. Nilika kaufela zisa swani niwe. Miunieze moo batila kuli nive. Amu nanule mazo wa mimi. Hamuzimu, mule na afuyo. Muli mami fuyole.
Then the Bible said, Jesus said, in the spite of all these other voices, yet if...
Mi vivele ize, Jesu na ize. Mia kunataba kama nzu asili kaufela. Womutu haka utuwali nzulaka. Mulati leleena. Mukawa nize mula kaza. Mulena. Nako isu yeli achibirika. Kono vivele ibulezi kuli. Buwana baba lumezi kaufela. Nima kolobelizwe. Na ala pila ndate ya kwa li halimu. Kulimutu kaufela wabani. Baba ni wana nuzima zuwa buwana. Mwabu ipuleli waniti. Kulili nzula mulimu leo baba lile. Likubuona. Kulibafosi. Na hani sikata alimasie mba sabona. Hakina ya lukela kutalima. Kiwe na ya lukela kutalima. Mulena. Wazivamu upulo ni maikuto. Hali kwa mula walizo oleli na nuhile. Watu hile kuli. Kuzwa kayo na hola ye. Vai kupule malipilu zabona. Kuzwa kali za zile kuya kwa pili. Nikaangali nziru wa mulimu. Nimu huo wa mulimu. Nikuli latelela. Hakunataba zekato kwa hala. Nivazive mami upulo ya vona. Haba nzivaya. Yona pina ya muloki. Kana Jesu ukalo alasifa pano anosi. Milifasika ufela lizama edilu kuruhile. Vatili, kuna nisifa pano sa mutu ni mutu. Kuna nisifa pano saka. Nisifa pano sisi nige. Se, nikasiluwala. Kufitela lifu, lini lukulula. Mihe linzula mulimu la vulela. Nikataha mwakuluka kwa hai. Kakuli nila terezi linzu la hai. Muhuo wa linzu la hai. Na ababea kuwe na chwale mwleni. Kali vizola Jesu Kristi.
Now while we have our heads bowed, you making your confession and your pledge.
Chwale harunze wina miseli toro zaluna. Mina hamuze mufabui puleli wa mina ni witamo. Nikomokile mshimani yomu nyia ni ya nzifa. Usoyo kupikulu satoe ya hai chwale. Mikuna ni linzu la kereki. Kina mule na ya folisama tukua hao kaufela. La nikona linzwi la mwakereke. Minimina kaufela baba tukua kufoliswa. Nimu pila upilo kubu ipile kwa linzwi kaufela la mulimu. Kulimuzive sesi ukile. Mimu tokwa kulimufole. Nibona kulikambe ni mkana nulafela mazo wa mina. Munanule mazo wa mina. Mule na nivata kufoliswa.
Now keep that voice in your heart.
Kulukile. Chale mbulu keli nzuleo mwali pilu za mina. Kina mule na yafu lisama tukua hao kaofela. Muhupule. Linzwe halivulelwa. Lina nikutoe za hala.
Jesus said, Mark 11:22.
Chesu na ize. Mareka 11:22. Hamukali kwa lilundule. Hakushenye. Mimusaka kanyi mwali pilu ya mina. Kono mbulume la kuli. Semu vulezi sikai za hala. Mwakona kubani semu vulezi. Chwale. Mutu ni mutu, kamu futa wa hao chwale. Mwina miseli toza mina. Mufewi ipuleli wa mina. Mulena, na alumela linzula hao. Ni utuwa linzula hao, lini buwe akuli. Uyaswana, mabani, kachenu, ni kuyaku hile. Nikashe tumuka, minivei mazo kumwana yo. Kakuli kiyomu nyanyi ahulu, kuziba seseza hawa. Mwishima ni yomu ndi yomu nyanyi. Ya batakulika na siyemo, nisilemo sa Joseph waka yomu nyanyi. Mini vata mina kaufela kuli mulapele. Kula pela. Mulena, ni utuwali nzula hao. Na alumela.
Heavenly Father, we're bringing this audience to you for the healing of their body.
Ndate ya kwa lihalimu, luti sasichia base kuwena kwa foliso ya mivili ya bona. Mimulena, kiofa mwanayomu nyanyi. Uvila isanga na kuna mwali ngosaka ufela. Kubona mshemi inza sulimutu yomu nyanyi.
Through medical science, there's not a hope for the little guy. There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, The rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
Kuyaka sayansi ya miliani. Hakuna sepo nieka na kamushimaniyo. Kuna nilinzu la mulimu, leli fezali kakao fela. Misi na kereke ye hai kopani ya moho, kweza tayo kakao fela, yeo niziba makweziza. Zesi yezi, liya kuwe nandate. Niya kushetumuka kuyobe ya mazoo kumwana yani. Mulimu ndate, kalibizo la Jesu Kriste. Na nyazaze, tuwela mata mulimu, yonafoliso ya mulimu. Hakubeshu tano tuna kuye na mami zuzu ikitalizo ya tatama. Kaufilabona haba tae kumulimu kwa kanya ya hao.
Heavenly Father, you gave the promise. That's all I know. You gave the promise.
Oh yes. Hallelujah.
Ndate ya kwa li halimu, no filese piso. Chalo kwa na mwani zivela, no filese piso, kupete halile, sina haku zwe kuli, haiba muka ulele la sakuli. Mini ulele diabolo sika ufela wabutuku, kamba manyando ao ata milesi chabase, ao ata mileba tuva, moya ka ufela wakusalumela. Ni ulele kuli, zwa mwa halabatu, kalibi zwa la Jesu Kriste.
Now we know it is written, and now it's been said, let it be done. To the honor and glory of God.
Chwale ulizwa kulikungozwi. Michwale sekubulezwi. Tuyela kulikweza hali. Kwali kutenika nyamulimu. Mikali bizo la Jesu Kriste sakupiwa. Chwale, minababa kuna kulumea. Mimu alumea. Hakunate abakaze eza hawa. Musike mwaba. Peu iwe zifo. Sikasesi nye niseo mwahali kumina. Linzu leo. Mushemi wamu anayo, hakunata wakabu ino, wamu anamobu inezi. Mulumele kulipeo ya mulimu, iwe zimapiru ya mina. Nikuli mushimani wa mina, ukaba hande, minababa unikaufela mulapele. Yomu ni yomu, kana mwalumele kulipeo ya mulimu, iwe zimapiru ya mina. Utuku waka, bufelisizwe. Kona kulitapelo ya tumelo, ila pelezu mina. Mwikele fela wanacholo, mihae basata ni akalika, mukute leo na kwanu. Kuyema mwakeleke ya niya Spanish, kala sundala ni kakusasana. Tapelo ya tumelo, ni ila pelezu mina. Nimulimu na asepisize. Tapelo ya tumelo, ikapilisa ya kula. Nimulimu kama muzusa. Kuluke la kutueza hala. Kana mwalumela seo, muli amen. Mulimu amifu yole. Chole nikasikulu ya sebelezo, kumuzwale Rose. Na abona fa, muzwale juwe o Rose.